Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Hiɗiɓe ono e jam hande 15 août 2014 sappo jeɗɗiyamde ƴaɓɓori machine mai capanɗe nayyi e jeego le studio tamani nden no maison de la presse min goni Bocar Soury to kabaruji to Peting Jara to ɓoggi janɗe to on kumpitita hande dow caggal woteji aduna gaɗanoɗi nombarɗiɗi enna yambereji puɗɗi waɗede province laamu e ley leydi France ndi enna yitumo wuri ñalom capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi o walde 15 nenno 1944 nenno France e leyɗi Afrique ɗe enen e notino ɗum hooreɓe leyɗe 15 notima ɗiɗo yambereji mo mali o du ana e mabɓe fedde heyre burdaɓe en ɓamɗe nono ɓamɓe kaɓorɗe fa ndentoro ɓangi sahalle mali to ɓe mbi hunde fuu haɗataɓe hinnade ndenago mabɓe kañi e jawdiji mabɓe ɗi en gam pelle murtuɗe ɗe en ana lamdi e landinal suttini sarti nanganoɗo fa kaldal waɗoye Algérie nden ƴaɓɓino ɗum ndenno ɓe puɗɗi jangindede hono ko foti batede e dow muɗum ko beete o ministre gollowo mali o enna e baale golloɓe ɗe enna jiiri fa kaltida dow yelaji mabɓe 17 baale ɗe enna ndenno ministre o wi tawi kiike ndenno kañum taƴali dimme fay seeɗa saabi de kawral heɓete bisimilla moɗon studio tamani caggal wolde wannode Normandie ndenno hande hollitama province dum ɗum woni e ley leydi France to enna ana hande yambereji e yituma wuri hitade capanɗe jeɗɗi ɓerde nde enna kawri tallarmi français kañi e notiɓe ɗum enna kawri e 15 août 1944 hooreɓe leyɗe Afrique 15 kawri hen mo wali o ɗum ana e mabɓe kereɗe barke sisi
hitande 1944 jonte 10 caggal nangere Normandie laanaji sorrasi en ko foti 1,500 tawodiri dande mayo province ley ɓaleri France ko foti sorrasi en 1,450 ndeguima dande mayo province to ñande nden kanko mbiyeteɗo lettre de tassigny kanko laamino ndeɗo fedde sorrasi en ndeguiɓe dande mayo province France to nden hitande eɓe peccori hono ni ko ɓuri feccere nde ka fuu France jaati iwi fey so tawi ɓe ɓaleɓe kañum e 1,500 araɓe Afrique bangal muɗum sahal 10,000 keddiɗi ɗi ka fuu ɓaleɓe ɓolɓe ñande kiikiɗe 15 lewru août ley 1,500 sorrasi en ndeguiɓe tonɓe 1,000 mbarama e mabɓe ndenno dental sorrasi en indirandu dragon du hoore mon huncima fa sanne saabi ɓe mbawi ittude Toulon e juuɗe gila ñande 20 lewru août kañum e Marseille jango muɗum fuu larme sorrasi en iwruɓe ruunde Afrique mbawi munnude hono ko France hawa ko fa laaɓi ɗum yafini nangere Berlin ley ñande 7 lewru mai hitande 1945
ɓaleɓe Afrique notima France e ley woldeji muɗum yalla ana hewtodimake muɗum iwde nden warde hande ndenno tarikinkoɓe tubakoɓe ena mbasi humpitidde yimɓe dow muɗum janguinowo l'école mawɗo tarikiji jande dow dowuri Bamako ɗo ena Soumaila Sanogo o holliti Issa Fakaba wiide omo yeli o tariki luggo janguinayi e ley cuuɗi meɗen l'école ɗi kala keɗeɗen Ousmane Dikou
La libération de la France
tetengol France ko yimɓe Afrique mballi ko waɗama e nimre caggal ndimaku mum le sifa ƴaɓɓiɗi heewa koɓe Afrique ɓe haala mum en haalate le dewte tubakoɓe haɓinoɓe ɓe wurɓe wonɓe ley sahala Afrique ɓuuri hewde ga hirnage Afrique ga le leydi men ndi hen heewa heddiɓe e wurde komo ñigata leyɗe tubakoɓe ɗe fa warde ga meɗen ga heewa e sukaɓe anduɓe ko Afrique golli le tetingol France le walde arandere e ɗiɗo ɓerde fuu fay so tawi seediɓe ana keddi e wurde jande mum ana hani fa sukaɓe paama en keedali sera ley golowole gaɗɗe ley aduna ɗe
sakiraɓe neltiremi mijoji moɗon e helloji Facebook e Twitter studio tamani ɗi ena on jarama
tamani
fedde burdaɓe en ɓamde heyre jokka ɓamde kaɓorɗe fa rentoro ndenno heyre pul ɓangi sahalle mali to enna nde secrétaire général ndeɗo fedde mbiyeteɗo fad aga al mamun kanko mo holliti wiide hunde fuu haɗataɓe renude jañolol ma imrad ngal enna ndenno fa wala ko rentintaɓe e emde lakasen kedo ɗe Oumar Waygal o
fedde groupe armé noddirtede gacca hoorejo mayre ɗum woni Fahad Uldu Mohamed o holliti wiide kamɓe ɓe tawrete fa jam e deƴere warta ley mali fo e manggal muɗum o holliti wiide ɗum ɓe tawdete ley hen fa tawe mali ɗum woni wona leydi feccetendi fa nden kanko hoorejo walde nde ono hollitir wiideno eɓe jiiɗi gollidinde ɗum woni e laamu mali o yalla jam e deƴere ana ñiiɓa ley mali fo e manggal muɗum ɓe kolliti wiide du eɓe jogui ko foti ujunere soldat sikaɓotoɗo yimbe le dunke ande koliti wiide dum won jallenyul noddirtende im gad kanyum buri dum won jallenyu burdaabe gombe le sa ha leedi ndi fu hewde jama e be ndiafa e feccere million dum won yimbe millionji 16 gombe le mali fu e mangal mudum fande gaccha holiti wiidan yidi wattede dum won e kaldale kawral kangal fuddtinde to alger to le go lewru septembre ngarorun
wala ko hanne no kaldal aljingal en sutinira kina fa homo fu hebano laniro fa gasa pelle murturde ena ana e jande fa pamana ko foti jokka hono dawrende ko e mudu en ko dum sabi ministre go o septembre o fibede maria maygamo landondiri e gote horebe emne la jodi do france bietede musa aga asarit kede den usmane diko
men dardi puddode kaldal gal wattu mum sotine nyalaade seeda famen timmintina dan logal hejaabe me le ko be paminte fa be keba no be jogoro golle o ko nayi e gube aza wadde de yomene ngoni murtorbe lam mali miden gondi e lali lala de dum fa dabare kaldal gal hebanu latoro
den no ministre gollobe mali o kanyu joddima e bete hande kanyu e bale gollidobe non bamde bamde anniya den no murtude nyende bamde noga yaade noga di lewru uttube ena ministre Bokar Musa Jara kanko e gollobe en be kolludi be kolli holiti wiide hunde kanko mo tayal dimme fay seeda hono no kawral gal wadirani en savide dañan ko yalto hen ko ko nafata be kala kedo den barki sisi
après les premiers
tagal jidal gal men gadi joni gal men kawri wiide dum woni hono goto fu ewto yo hakkilaji mudun tafon fade amen hawritide kasen e ko yaawi mede miire so Allah jabi dun kawral wadan faabibbe mali fu e gouvernement o fu matana e hakkilan goto goto amen fu ana haani ewto yaade tidal laaji kandotodi kaldangal fa faamu nyibudo yalta hen sa jeewi balle gollobe de ana jogi gonga mudun dartude hakkeji goto goto mabbe fu mede miire dun be dulla hono tidal laaji pawidi e leedi ndi hono wakkati joni o kasen dun be dulla hono andiyaji lobbi di gouvernement o bami fa bilta dental haajeji mabbe di fur menen men tajal dimme sababu fu dun wala na men men tajal dimme
nyaw kine raison de ne parler
tamani
sakira be njaran region ngaji fa jew ko wadan en ton dungu hikka o ene jengi burem fasane den iwde de fuddi warde hande den millimetre ji 15 tam ci chamile e burem dum ko burem jakkana sugulaji mawdi ngoni e remobe kany e durobe tombe ka wana non worri bangeji goddi le serkengel den sabi e le konmi ngaji bamba kany e temeradi ena ton jakkana ma ko buri millimetre ji temedere e 10 fanyango samile kutiala na musiga so hechi kenyen ngo masimbini to yimbe dido yimbe tato ndum barmi hen fanabi maybe be e galle goto be fube iwata e mudum den no bomi didi won ko keddi hen be dubi 10 jeddi yaade dubi 10 jeenay barmu be en yo kaabo debbo gon mun dubi noga en nay dewel gotengel dubi nay kanyun e interview ngel hitande watere tam suudu banki mawdo leydi afrik neno bad kanye e suudu banki nyibirde du gollirde kanye e pongaji bid be en konjo yibe barasi nyibetedo jenne o en be tawi dow temedere fu chapande jego e jetti woni ko maha fa timmi neddo fu detto mo torraji dum jottino e dow mudo be jobbi dum genare mudum fa labi bad kanyum bami anya selini anyaji mudum fa jengina golleji mudum di kasara bondo hewtige sukaabe laamu kay le maybe joka hono mayo geete libito en yahanobe wita walde humaninde wita en kaynde en horni beta hande kase famminde jama o do torraji pawidi e mabbe tun be bammi anedu yaade fa le kredu o fa be kumpita to yimbe no dum worrini gollobe service kumanido ronda gol almusadaji kewtotodo golleji bangal huno fu nyaw kany e kasaraji kanam kany yoy yottike e tumbutu yonterende en be jehi ton limoyde ton non huno fu joho windibe bangal amobe en kala be ngoni dum hono gollobe INPS kany e huno fu jollo hono yabe fotere bangal service bet hande chrétien en ko foti yimbe ujunere neno kawro yi seware fa be njulda ton idi neno dina mabbe ka en na holliti 15 uttu wadi finde nyalande ne maryama ngabiyade do kamunde en neno be njindanto be njimdanto jime mabbe mawde le dina ka en be jetta do rewbe leedi meden na lewbe aduna be kala on jarama e hedali